akwatidde FDC bendera kuwa president Nathan Nandalama Favi asubiza abatuuze b'e Ssembabule nti agenda kukola ku kizibu ekisinga okubatawanya ky'ekyebbula ly'amazzi singa banaamulonda kuwa president mu January w'omwaka ogujja. Nandalama Favi bino abyogedde ayogerako eri abalonzi mu disitulikiti y'e Ssembabule. Mafabi ategeezezza nti ekizibu ky'ebbula ly'amazzi kizze kitawanya abatuuze beeno nga gavumenti ekimanyi naye yeesuliddeyo gwa naggamba era balekeraawo okugironda. Nandala anenyezza n'abakulembeze mu kitundu kino okuli n'abaaliko ba minisita baagamba nti bafuddeyo ku batuuze abanywa amazzi ge gamu n'ente we zinywa. Ono mu ngeri emu asomozza akakiiko ak'okulonda okuvaayo kalwanyise emivuyo n'effujjo ebyetobeka mu kulonda mu disitulikiti y'e Ssembabule kw'ossa n'ebitundu by'eggwanga ebirala. Nandala ensonga zaazirambuludde bw'ati.
Abantu b'e Ssembabule tebalina mazzi, tebalina ge bakozesa okulima ebintu byabwe, tebalina ge bakozesa awaka. Ekyo kikulaga singa gavumenti eno myaka ne yali yeetaaga yeegezza abantu b'e Ssembabule, singa buli lwonna amazzi gegali, pulaani yaffe nti tuteeke sente kasente kikumi ku kikumi mu by'obulimi. Bwe tunaateeka sente mu by'obulimi amazzi gabeera wano, tulime ebintu byaffe, wano tumanye mulima emmwanyi, awo mulima amajaani, mulima ebinoonde. Tulabeeta ebintu byonna bye mulimi tubyongerako omutindo ne sente tuteeka mu ki naye bwe bwolimye kasoole tolina akatale tunamutunda ki onaddamu olima nti twagala tuwabulire tinaawazira twagala gavumenti yenaayamba omulimi buli kyanaalima n'afunamu ki.